Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi ekya Microfinance Support Center kitongozza enteekateeka y'okugaba emiti egy'ebibala eri ebibiina by'emyoga byonna ebiweebwa ensimbi ez'obwegassi ssaako amasomero mu bitundu omuteekebwa ensimbi zino okuyambako okuzzaawo obutonde bw'ensi. Enteekateeka eno mu Buganda etandikidde okusunu lya St. Charles Lwanga Kayenje Catholic School mu disitulikiti y'eButambala mwe bagabidde endokwa z'ebibala ezisoba mu 200,000 okuyambako ekitundu kino ku mbeera y'obutonde bw'ensi egenda esebengerera. Joseph Balazo, omukwanaganya w'emirimu gy'ekitongole kya Microfinance Support Center mu Buganda, ategeeza nti enkola eno yakubunyisibwa mu ggwanga lyonna okulaba nga bataasa obutonde n'okumanyisa abaana abato okukula obukulu bw'okusimba emiti.
Twagala omwana omuto mu klasi bamusomesa emigaso egiri mu miti, emmere yaffe gyeva. Netugamba tubeere practical okwongereza ku magezi ge baweebwa mu klasi, tugende tusimbe emiti nabo n'abakulembeze baffe beri babalabireko. Obulungi bw'emiti tebuli mu bigambo byokka, naye eggwanga lyonna ng'otaddeko bakulembeze betubatenwa nga RDC bataddeko essira. So ffe tulowooza nti bajja kukula nga bamanyi omugaso bw'okusimba emiti. Owulidde wali nga babagamba nti buli ku birthday yo simbayo omuti, buli ku birthday yo simbayo omuti.